Black Market Records.
Yo.
Many people can come na bado wengi watago hadi walopenda tam tam wenye mado hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost na ule wa roho mambie napenda roho hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambiz hapa na pale hapa na pale hapa na pale nikijibambiz hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambiz hapa na pale hapa na pale hapa na pale stop planning, throw money, spend money, make money, nishio bani ukiboeka kuja area, tulie ndani, sili mishika kama area, tuko mbali
alo,
aki meri 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 go round, uski badu niko nyuma yako still na skank ade kili me hang, nilikuwa still kwa plan, tell me what I want, niko juu ya miran
alo,
ha, non-stop, nenda sana Bangkok, komechoka kuniono neza change angle Tanipenda by force Kono nanga niki grind Wala unadhani jokes Many people come come Na bari wengi watago Hadi walopenda tam tam Wenye mado Hasa sabuni ya roho Mambie na fota ghost Na ule wa roho Mambie na penda roho Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Nikijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale
Nataka hawa na wale Na pia kale Na ulete bia sponyo katagi makale Sechik ni vale Ni wakitale Tulijengana sayere na ishigeti kale Future ni bado mko lastia Andovu ni kuu na hivo bado ndo minasikia Tipesa ni nyingi ka ujinga ya salasia Buroti magutado nyoba koha natia Miu 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 wabadilisha kama diklala Zime feature white sima chupa ni za kibla Kujimba sijawai labda deme yako a reply Ime kupita kama housefly Akiwa lie
Come come na bari wengi watago Hadi walopenda tam tam Wenye mado Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost Na ule wa roho mambie na penda roho Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Nikijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Nikijibambiz
Hili mshow mina umwa na kichwa Akaniambia
Niko na dawa ya kichwa
Akafunga ponytail Akacheza na lips Nikacha kumwa na kichwa Umanza kona skill Akonde the na heels She's a freak for real A very nice Ni kama na nidai Amewachangodha kwangu Kana mark territory Ata earrings Nimepata ndani ya gari Kana mark territory A very nice Chali yake mina slice
Many people come come Na bari wengi watago Hadi walopenda tam tam Wenye mado Hasa sabuni ya roho Mambie na fota ghost Na mle wa roho Mambie na penda roho Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Nikijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Tukijibambiz Hapa na pale Hapa na pale Hapa na pale Nikijibambiz Hapa na pale